kino mutanda abagande takabali tunze ebyapa baleka mu banka wawodororo nokiraba songa ne mwalibeera tunza buzaba bwera sife aleka muganda munawo nawolumu bwire panya mbusabusa mujengu myembiri ndi tuli bake waffe ate nga toyina nnyo obujja kubekoledde ebyabwe bafudde byakufuna songa bakolanga tulaba era ekyo kyekizadde okwetya okumanya nga baana bato mbasomye nafunye okufa okusinga obusava abaganda talusembeza kungi ofiise bayamawanga magate ekintu kyotosanga mubali sebonsa bankuweza emunyimbula bakona ebibuga obugona
www.mp3ugandanmusic.com.